abalabirira abajja batontoma bano abalalu bano sibadduke bano abalalu agenda okwata ku lujinga lweggula bano abalalu kyeyakola naafuna olusayaawo neyebikabika tera kwefuula mayiti nagenda okujja nasiikana no mayiti kyo kyekitwa kinamujo kisiikanye wano mayiti ziri bbiri otyo kikiwako wako yenosalawo mule wekiweki jasi zukuka naawe zukuka tutandika ozanya njagala kakasa nadda ku mayiti gwe gyatugende naawe yongyamu yita bagende nalyoka agwa ku muzeeyi onaalabika nno mulamu kwefuula bwefuuzi mulamu nandimuyisizaamu ko nendaba we naawe gyatugende oli kubafudde ate kati bwe oli kwekyangirako ofunamu ki gyatugende leka naawe tunyumirwemu muzeeyi abadde tafudde muzeeyi abadde afudde mubyokusaaga n'asigalawo teyawulya waliwo omulala ajja n'asigalawo kati waliwo anoonya ebisumuluzo n'akebera ku kinaalabe kino ngenda kyetaaga bwe totwala ekisumuluzo kya